Shoo. Waifuna kushai lengo male. Agiri kibara tanyana.
King touches on the beat.
Le mali, le goma, le mali. Baya itana.
Choo.
Le goma.
Choo.
Baya itana. Napi yepo.
Choo.
Ye goma.
Choo, 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 choo. Choo.
Muziki na upenda, penda, penda, penda. Ukinuna utaipenda, penda, penda, penda. Achachachayo, 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 achachachayo. Chukua, weka, tafuna, sepa. Muziki, cheza, stop nyamburika kwa kucheza. Matojo kama Ronaldo, nipo strong kama Ronaldo. Kumeza ipapu kamararo Shobaru. Kama dansi flani napo cheza cheza kama niko iwani hivi. Kama dansi flani napo nyumbulika kama niko iwani hivi. Kama dansi flani napo cheza cheza kama niko iwani hivi. Kama dansi flani napo nyumbulika kama niko iwani hivi.
Chuchu 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 chuchu.
Wanaimba je, wanacheza je, wanaimba je, wanacheza je. Stop, we mtoto, shuka chini basi yokote. Nipatie yo, baby kiuno kama dondora. Nyama si mejichora.
Kiuno kama dondora.